ukwati mumiti mayanchi Yesu mwami mucunguzi urakaza neza abizera turishi mumiti mayanchi
See you.